Nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo my number one. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ile mama, sunajua binadamu wabaya sana. Wana wivu wao
you're dealing with this loser.
Para.